E ova ile fitu se fulu vala au mo fe soa soani mali poti. Na maua ile faa la putoputonga o loo faa fua ina le leina telefonia pui pui ai whanau. Ile solitu la fono o le faa malo si o le whanau teine faa ipo ipo. O se tasi o le whanau ena o le iwa tausanga le matua. O se tasi ua lavalona si le fie ile nei faa fita auli o le tamaitai o doctor Imam Sharobim. Ona e se fulu male lima tausanga lona matua. Ai faa malo si a o ia e ona matua. Ona fa aipoipo ma sona tau songa po sona cousin e matua ma mau atu ia ta ia ilona atunu o aikupito.
The impact is very visible, and many women already in my generation and or younger would know. It's not only the impact on the physical being of the woman, but also the psychological and also the social being.
Dr. Imam Sharobim. E se fulu ma le whātau sanga na nonofo ai, Dr. Sharobim malona to alua. I se fulu ma le whātau sanga le nā, na ia sāu noa, na ia mōni mawina ai, i le sāu waina o ia, ona olona to alua o le tamāloa, e sili ona sāu wā i ata ia. Na oti ilona to alua, ina ua alua se fulu ma le iwa tau sanga le matua o Dr. Sharobim, ma tu ua ina o ia, malana whānau lai tia to alua. O lo ngalue nei o ia o le whaatonu o le Immigrant Women's Health Center i Sini Sisifo, a to ai o lo ngalue foi o ia i inei i le whaalaputuputonga whaasalala o le SBS. Na ia sa unoa whaato aswia le talitonunga o lo whaavai ai, le whaamalo sia o le whanau tene i whaaipuiponga, a ele i avea matangata mātutua, whaato aswia pe atutu mālosi ta ita i o talitonunga whaalelotu e launga le se se.
We really would like to see community leaders speaking to their communities. In most cases, those leaders will know about the situation or the case before it happens, and we would like the intervention to happen from this ground.
Imam, Dr. Imam Sharobim, ole fa amalo si yo se teine titi ise fa aipo iponga. Tusape fa yei fa fuatu au se talia. Aina whaatonuina e se matua, po se tangata anu o se tālia. O se solitu la fono, na avea ma solitu la fono, i le tausanga e lua fese fulu malatolu. O se tūlanga e papole aile minista, o ne matanga luenga o onanga mole manuia lautele, Brad Hazard, i le whainga malo se tete New South Wales. O se tūlanga e whaapapole ina aile le aioni fesoswani, ino fuanga e sulu fai yeile whanau tene, pe atula imai le nei whaafita uli.
What I'm being told by refuges where these young girls have to go to is that they are getting a lot more that are just simply are no places for at the moment. That's why we've approached the federal government and said we need help. All states and territories probably have this problem.
Le minista on matanga luenga of Family and Community Services, Brad Hazard. O le tele o li poti, po o le tele o li poti i le mata upule nei, e afua mai i le ia onga, o lo a onga i pesa onga i le whanau teine, i le vasenga ofa ia onga, o ma le pule a onga. E au fia isa teine i titi e se fulma le whātau sanga le matua, na ia whao o ni manua i ate ia lava, ina ua tau mawhailo na tamae wha amalosi o na wha wha ipoipo o ia, ma se tāne o se tangata matua. Ia mare tēnei titi le neie pe ona tā ua, nā o le iwa tau sanga le matua, na tau mawhailo na matua e ave i Pakistan, e wha wha ipoipo ai wha amalosi i se tangata matua. Na sā unua Brad Hazard, o i lātau o loo whaia le nei solitu la fono, e tele ina afua mai atunu o Afrika, o Asia i Sisifo, po Asia i Sasae, ma atunu o Arapi, ma e ono mafua mai, ona o nisi o alatou tū, ma nganuu po o talitununga. Aele o ni tū, mani a nganuu mani talitununga, e talia ina, ila lotu la fonua au se talia nei.
The problem would appear to be a cultural problem. It is across a number of different cultural groups, and particularly those from Africa, Southeast Asia, the Arabic countries. It does present as an across-the-board situation. So therefore, community leaders and religious leaders certainly should be speaking up and saying, this is not something we accept in 21st century Australia.
Brad Hazard, le minister, o le matanga luenga o Family and Community Services in New South Wales. Nasau noa Laura Vidal o le Salvation Army, masalo o le isi mafua anga, o le manatu le whapea e whaatonu ai le whanau teine ina i ausitai, i o lātou ta i tō lua, ai o laiti. Ai o lo oia i fo ima i lātou, o lo lātou whaiele nei so le tū la fono, ina ia mawai ni a lātou tupe. O lo lātou whaia ina ia mawai ni visa, e uru whalema iei nisi i ausitalia nei.
I guess the underlying reasons why the practice is in place is to curb social behaviour, to uphold cultural or family expectations. On the more extreme end, you also have people who are facilitating marriage for the purposes of immigration as well as financial gain.
Laura Vidal, Ole Salvation Army. E ono se fulumale iwa mata upu I whaipuiponga whaamalosi na suesueina e leoleo le malotele, le Australian Federal Police, I le tausanga na te NAE.